Bariwo omuddu oyo Mukama ye gwali singana ng'awa abaddu be ng'awa abaweereza be emmere
ebagwanidde
kyali kitegeeza buli kiro buli kaseera ketukuŋŋaana kabanya ekigendererwa ekikulu
era
nga wagwanidde okulyawo emmere
egwaniey'ekigambo
kya Katondaleme okulumwa enjala mu kaseera akalala
konnagyetulaba
mu Amosi
8:12walibaawo
enjala
n'ennyontiyakulya
mmere nakunywa mazzi
twebaza
olw'omuweereza oyo omwoyo
mutukuvuatubikkulira
emmere eyo gye tulina okulya mu kiseera
kyaera
naffe ne tugonda okutuula mu kulya emmere
eyo mu
linnya erya mukama waffe yesu
esuubiza
nti babiri basatu bakuŋŋaana ku
lulwenaye
waali
kyava
atumira omubaka omwoyo omutukuvu okubeera mu ffe
ne
mu masekkati gaffe nga bwe kiri mu Yokaana 14:14
ekitiibwa
n'ettendo bideeri
kitaffeolinnya
erya mukama waffe
yesu
omwana wa katonda
omulamu
ekigambo ekivaako obujjuvu bw'eggulu
n'ensiamen
amanya n'eddoboozi
omutume
Ronald
Hopewitnessamule
musumbanomusomi waffe wa bayibuli mukama abawa omukisa
mwenna
abagenda mu maaso n'okugondera okunoonya mukama
nga
tusinziira mu kitabo
ekitukuvu
okunoonya amazima g'ebintu
byonna
ngaamazima oyo kristo
era
mu ye
ebintu
byonna ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi biri
mwoyoera
nga mu Yokaana 16:16 obujjuvu bwe ffenna kwe twaweebwa
ye
mazima ku ekyo kye tulabako kituyita ekyaddala
on everything we see which is real
nga tukiyita kituufu
and we call it right
oba muti
over the tree
oba bisolo
babiaanimalsinsects
we tubigatta wamu bikola ekiyitibwa amazima
join them all they make up what they call truth
ayitibwa mukama waffe
yesu who is called the Lord Jesus
Hallelujah.
Tugenda
mu maaso n'olugendo lw'eggulu
move over the journey of heaven
nga tusinziira mu mulembe omuggya
and we face the new generation
ogulina okumanya Katonda
with the full knowledge of God
ojudde nga bwe buweereza buweereza mu ggulu ne ku
nsiokugamba
nti buli
international
yesu yebazi
tugenda
mu maaso n'olugendo lw'eggulu
era
nga tukyasoma ekyoto kya
mukama
ekisiŋŋanye mu maaso kati
g'abakerubi
mu kibuga kya katonda
yerusaalemu
eky'omukulu yesu yebazi
era
ng'ekyoto kino kitutudde ku bintu bingi
kituusiza
ddala ku lunaku
lw'omusango
mwe twasomera okudda kwa mukama waffe
okwokubiriokuzuukira
okwokubirirapture
n'omusango
era nga kwebyo bye twongera okutegeera ebiribaawo
twagala
okutegeera ekiwonvu ekiyitibwa magidon
mwe
bagenda okuba nga ku lunaku luli
bakuŋŋaana
okwawula ali aweereza katonda
atamuweereza
tutandise omutwe ogwo nga gugamba
nti
oluvannyuma lw'okuggibwawo kw'ensi
ensi
zonna wamu n'obwakabaka bumunyenye okwambula omubiri
gwabyo
walijjawo ekiwonvu ekyo ekiyitibwa
magidon
eriribeera eggulu ejjereere nga temuli nsi newankubadde
emmunyenye
wabula ebisusunku n'ebibapajjo by'ensi
n'emmunyenyen'enfuufu
era liribanga
eddungu
ekiwonvu ekyo kitondebwawo oluvannyuma lw'okuvaawo kw'ensi zonna
entire planets have been phased away even the fallen of the stars
in
Revelation 20
okay katutandike
let's begin
sura eno eye 16
revelations
katutandike ne kulikuwa 16
revelation 16
eje nakupe gena mas mtunyonyo
ibintu bingi it won't explain many things to us Revelation 16, verse 16.
Kubikura esura ya
16
Revelation 16 from 13.
Kubikura esura ya 16 n'olinyirwa 13. Nendaba nga jiva mukamwa kogusota ne mukamwa kensolo ne mukamwa kanabbi w'obulimba emizimu emibi esatu nga giringa ebikere kubanga gye emizimu gy'abalubaale egikola obubonero egigenda eri bakabaka b'ensi zonna okubakuŋŋaanya eri olutalo olw'oku lunaku olukulu olwa Katonda omuyinza w'ebintu byonna.
Yesu
yebazibwa
bwe twasooka
okutegeera nti
nga tetunnaba kulaba kujje eri abamalayika erigenda okuva
mbunyogoa
erikulembera mu malayika
abadonmalayika
w'amagombero
okufa
Yesu
yebazibwan'ebikolwa
byonna bye tuzze tulaba
ebyo
byonna nga tebinnaba
kubaawo
waliwo kwe bayita entandikwa y'okubonaabona n'okulumwa okuli mu Matayo esula ya 24
which is in Matthew 24
okuvira ddala ku lunyiriri olw'omusanvu
from verse 7
walibeera bannabbi w'obulimba
where there will be false prophets
okulwanagana kw'amawanga
the fighting of nations
bano bagenda kuba emyoyo gino
this spirit
gikolera mu system eyo
will be working those systems
gino emyoyo esatu
the three spirits
egigenda nga gikolera obubonero olw'ebyamagero ebyenjawulo
which will work in different miracles
nga gikyamya abantu
and they pervert people
okubakuŋŋaanya ku lunaku olw'olutalo
to gather them for the day of the battle
era nga okubonaabona kw'ekkanisa okulisooka okubaawo
persecution of the church will happen first
era okugenda mu maaso ne leero
moving on even now
nga bannabbi w'obulimba bamaze okujja
false prophets have already come
ensinga zirwanagana
and the nations are fighting each other
kwagala kw'abasinga obungi nga kuwoze
and the love of many is drawn cold
tusoma kubonaabona okwo
when we start with those persecutions
kwe kutusoma eri mu nkweza
Satani is what we witness to the devil
eri Katonda niri
kanisa to God and to his church
wayagala okumanya ebiribeerawo
you want to know what will be happening
nga olunaku olunaatera okujja
and that day is about to approach coming
olina genda eri n'osoma enkweza Satani
to God read schemes of the devil
eri Katonda niri kanisa
to God and his church
mwetulabira omwoyo mutukuvu n'ebikolwa byo
mutukuvu see the spirit of the Lord and his works
n'omwoyo gwa Satani n'ebikolwa byagwo ebitali
bya mutukuvu and the spirit of the devil and his works of unrighteousness
mwetujulabira Kristo mutukuvu ne kanisa
and we shall see the right Christ and his church and false Christ and
their judges
where we shall see the gospel of the kingdom of God the kingdom of heaven
involving
born again
will
be given a body from heaven and the gospels of the devils
that's
what makes the first
that's
why when we started we never started this
but in
what will be
happening when the Lord is about
it's the first persecution of the church which
will happen
then the coming of angel Abaddon will
come next
they known as locusts
or
the Chaldeans after that
the
coming the valley of Magadon put in place and the sun
planets onanga zisana
the moon and the stars from the planets have
been destroyed
and heaven will remain vacant
and
it's like a desert
kali mchiwomvu
hicho with that part
bali bila yoku awulawiriza katona tamuwereza
the separation of who serves God and never serves him
subira otegedde mitendere jo mujiri bwe jiri
I've understood how those criteria will be following each
other
in this moment
tuchi ali mukuraba kubonyo bonye bisoka
see the first persecution
ebyo kubonya bonyezwa kwe kanisa
and the tribulations of the church
nabi obulimba ngaba yinzo bonje
those prophets have come much
amawanga ngagaru waragana
nations of fighting each other
okwagala kwa banji
and the love of men
ebyo bwakabaka bw'omugulu
and the kingdom of heaven
bwakabaka bwa katona
the kingdom of God
ngakuwose
and it's wrong calls.
Ibi byetulimu leero.
It's what we are in today. Kasera
katuno nnyo.
Just a little moment.
Tuolekere ekyokujja kwa malaika bava mbunyo obutaka.
Heading the coming of the angels from the pits of hell.
Malaika abaleeta okubonya abonya okunji.
Angels bring the much tribulations.
Eri abononya abalisigala nga tebagenze mu rapture.
Even who remain not going through the rapture.
Abonga bana atera okukomekereza emirimu gyabwe.
As to be about to wind up.
Munyenye ziritandika okwambula emibiri zaabwe.
Stars will begin to unclothe their bodies.
Tebayite okugwa kwe munyenye.
What's called the falling of the stars.
Juba n'omwezi.
And the sun and the moon.
Era n'ensi ziritandika okugwa.
Even the planets will be
ekirisigalawoli ekyekyerezi kyeggulu nga temuliimu
munyeenyeemulimu
ensi eriddayo okubeera nga
yeetabuddeyesu
yeebazibwaera mu kiseera kino ekiwonvu kino nga kitondebwawo
bwe
tugenda mu Yeremiya esula
y'okuna
atugendeyo katono tugenda kudda
shall get back here. You saw the world was vacant. But it's going to get back be like that.
On
the day of the Lord when it's being winded up. And we head on to judgment.
We're
going to Jeremiah 4. Jeremiah 4.
Yeremia esura eyokuna n'olunyiriri Yeremia esura yakuna n'olunyiriri abiri mulumu
Jeremiah 4:21
Ndituusawa okulaba ebendera n'empulira eddoboozi ery'ekkondeere kubanga abantu bange basirusiru tebammanyi biwongole by'abaana so tebalina kutegeera baamagezi mu kukola obubi naye mu kukola obulungi tebalina kumanya. Nalaba ensi era laba nga njereere nga yeetabuddetabudde n'eggulu nga temuli musana.
Omanye ekiribeerawo ku olwo?
You know what will happen that day?
Emmunyeenye zonna wansi.
All stars will fall down.
Kino kye yalaba?
What he saw.
Nga tetunnaba kukimalayo.
Before we finish it.
Mulubereberye essuula esooka onyola okuyi batugamba
bati. Genesis 1:2 they tell us this.
Ogenda kuddayo ng'ensi bwe yatandika. Temuli wadde enjuba.
As the world began with this no light.
Temwali mu nsi nti planet
yiyaba. The planet that is there.
Eggulu lyasooka ne likolebwa nga njereere.
Heaven was meant when it was empty.
Nga mulimu mazzi.
And there's only water. And it has been wrapped.
The
dry land, the mountains,
and the waters.
As that day is winded up, the day of the Lord. As the Abaddonians are winding up their work, take the evil one for judgment. The world get mixed up again.
Like
it happened in Genesis.
Even then,
that heaven will be vacant without sun, nay the moon. Let's read Genesis 1 verse 2.
Lubereberye esula esoka n'olunyiriri olw'okubiri. Ensi yali njereere nga yeetabuddetabudde. N'ekizikiza kyali kungulu ku buziba. Omwoyo gwa Katonda ne gumaamira kungulu ku mazzi. Katonda n'ayogera nti wabeewo obutangaavu.
Mwe yatondera ebitangaale
munyeenye. Whether the sun and the stars,
mwezi, njuba,
the moon.
Kusinira mu lunyiriri lw'ekuminenya paka abiri.
According to verse 14-20.
Naye bwe tubadde tulaba eno mu Yeremiya.
But as we say Jeremiah.
Olunaku olwonga lugenda otuuka.
As that day is going to approach.
Waliwo ekiwonvu ekigenda okujja nti bayite Magedon.
Valley to be created called Armageddon.
Oba ekiwonvu ekyokusalawani aweereza Katonda.
Valley of decision who serves God.
Oba ekiwonvu kye bayite kya Sokofat.
The valley of Jehoshaphat.
Ensi egenda kuddamu.
The world is mixed up just as it was before.
Na temuli wadde ensi.
And there's nothing like planet.
Temuli wadde ebyaka mu bbanga temuli.
Life in the space. And it's in the circular of the heavens. Down in the bottom. That time they will not be taken.
But
they will in the valley the battle they had prepared, they can't stand it. Already would have beaten you as we first saw. What will happen when the angels from the pits have come? I don't pray neither wish you that you found among the evil those days or to unclothe the body today and were not fulfilled.
If
they will come from hell, that will be brought here, and in that valley they will be there.
They
will be gathered to be brought for judgment. But the main issue brings off all this. The
value
we've read 21, Jeremiah 4.
Yeremia esula eyokuna olunyiriri olwabiri mu olumu.
Jeremiah 4:21.
Ndituusaawa okulaba ebendera n'empulira eddoboozi ly'ekkondeere. Kubanga abantu bange basirusiru.
Ekisooka obusiru buno.
First of all, foolishness.
Bugenda kuba butuleetako ekigambo.
Going to bring this word upon us.
Abantu batafuddeyo kutegeera ani yakola ebiriwo
byonna. People have not mind to realize who created all things in place.
Yeremia 4:22. Kubanga abantu bange basirusiru tebammanyi. Biwowongole by'abaana. So tebalina kutegeera. Baamagezi mu kukola obubi. Naye mu kukola obulungi. Tebalina kumanya. Nalaba ensi era laba nga njereere nga yeetabuddetabudde n'eggulu nga temuli musana. Nalaba ensozi era laba nga zikankana obusozi bwonna nebuyuguma eruyi neruyi
buli kamuni kasuka ense
ense yatandikirawo ebyayi to shake and be destroyed
emunyenyeze zijosoka okugwa ngezi zikyaliwo
to fall as the plants are in place
atinu nazo zitandike ense yatandika okwenyola
planet and the
efule kifula nenge
we begin to devastate it so turn upside down ewe
buli kimunga kiyika eri mu ba
everything forward to the bottom of the heaven
iyo mchiwonvu
in the valley
bali okekoru katikoru
on that day
libagendo mmanyani aweleza kana
atamweleza who serves God and who never serves him
irani ayinzo kuruana naye
who can fight with him
kubanga bana agendo tuka mchiwonvu echo ngati bachi ali mwa daka so
ngi musomo kona we reach that valley not having the strength to raise their hands
ama jegali gaba badoni chegaba koze
armies of abaddon have affected them
iranga tukulabula
and we warn you
utatawana kuiga takustani nakatona
never waste your time join on the devil
kubanga akole ichibi
for the one who
moddo echibi
commits evil is a servant to
ira abagenze wachitawo mulimba wa
Hated the father that deceived the entire world. Let's move to the next verse.
Yeremia esule yokuna n'olunyiriri olwabiri mwetano.
Jeremiah 4 verse 25.
Natunula eralaba ngate wali muntu nenyonyizo na ezomubanga ngaziduse.
Buliyomu yali ejukire butonde bujja kwabo mazoko.
Creation
kwambuka
kugenze. Gone back to heaven.
Ibyo tujja kubira mu Yeremia mu Isaiah.
See in Isaiah.
Butonde bugena situkana bubu.
Creations will rise up and go.
Nabonga bafuse bana
bakatanda become student of God.
Balike wano buli kimunga
kili awo. Everything right here.
Abono onyi basigale mu bintu byawe.
Bona bona kwa in the tribulations.
Mhm. Tulimo Yeremia sura yokuna n'olunyiriri. Dwabiri mu babiri mu 5.
Jeremiah 4 verse 25.
Natunula iralaba ennimiro ennyimu nga zifuse enkola. N'ebibuga byamu byonna ngabimenyese menyese olwo kujja kwa mukama nemu maso gechiruiche
olukujja kwoku
the coming of him
kwalete ensoku labikanga echankana nayo na
brought the world to be devastated
era kuruna echitabangawo bakuchiraba
what has never happened there to see it
ekiwongo ichi baita Magadon
that valley called Magadon
sicha kujja kutegera
is it realize that is this one
kubanga nengeri kyekigenda okujjawo
the way it's going to be coming in place
tebikulirwanga eri abaana baba
never been revealed to human beings
okutuuka leero
until today
nga mukama bwatu wagatte
yes as God has loved us
kutubuulira ekiwonvu ekyo kiri kigenda kubaawo ddira mu kifo kye
when that valley will be there and we need to
see ja kudamu yetabule tabule
the world will get to be mixed up again
emiddo jonomo ya jivemo
the grass the spirit will check out of
moyo wubula mujina
spirit of life
avem
you will check out
tikalirewo jonna buchimu tikali
old dry
orabe dungu yenyine eri wedde
a typical desert
kubango moyo mtu kubagera kunganya buli akalimo obulamu
bwe gamba everything with his life will restore it to himself
uliokora benga tewaliru
wateja
green
is nothing like green
kakana jonna buli dungu lyo
but only a desert
insegendo kutuko okwenyola bwete yiwe bintu
wazi ngabyo nakite
muri wa dobula mama ziko nanga tegaliwo
like life neither water in it
ngatega kya kulukutandika no mazi
no more flows that this is water
na fufwe ye kutu
and it is
tewali maziga kunywa tewali
no water to drink
burikimu ngachono ne
everything will be messed up
tuvula batolimbiwa tolimbiwa dini yo nani wakuba denzi kedisi
the super any religion neither believe
ekesako kugamba
trying to tell you
ugenda kubera omuna mulusuku lwa katonda kunusi
going to live in the garden of God on earth it's
ngaba yakowe bagezako somesa
the Jehovah's teach
era ngaba bana baisaidi abachi amizibwa
just like the Israelites who got perverted
abagena maso nokuruza anti Yesu agenda kujja kubera wana
think Jesus is going to come reign on earth
Wanga bandi kuwa wa Christian songe.
Many of them believe this issue.
Na barukula bamu mutwalidwa mchigambi.
Even some born again have been taken that word.
Na muruuza mu Yesu agenda kujja afuge wa Nazare no kuzaa.
Jesus will come reign on earth and even give birth.
Ngendo uza yekiislamu
bweli. As the Muslim think.
Ebigambe byo nabya bulinyima.
Those words are very false.
Okusinda kuti owulira kankano ebili beerawo ngaze.
Here now what will happen when he comes?
Agenda afugira wange nsaji sanya.
He's going to reign when he's going to destroy the earth.
Tuli mu Yeremia esule yokona. Nolinyi rabili mu musanga
Jeremiah 4 verse 27
Bwati wayogera mukama nti ensi yonna eriba nsiko na ye sirikomekereza ddala ensi kyeriva ewubala neguru eriri waguru liri dugala
kati eri waguru walio
now above the heaven
walibera wadugafungo lyeri mtuwasi
and you are in the valley down
ngane kuteridi kwada kasana
we faith is nothing like light in the heaven
oliani wasine ngandolengera
iwa kuna but you see up it's dark
kulengera baba doni
ngamba you see up but don't get it down still they are crossing to the bottom
ogamba baba baba
they have arrived can't even raise your finger like this. Leave me alone.
But you want where you are.
In the valley deep down.
Jeremiah 4 verse
28.
Kubanga nze nkyogedde. Nkimaliridde.
Yamaliriro kikola.
Determined to do this.
So said you see za.
Tewali wadde nokulowulwa
kinchikoze tayi. Must faithfully great or relent from what it's going to be doing.
Gena chikoranga ate
musanyufu. He's going to do it when he's very happy about it.
Yeremiya 4:28.
Jeremiah 4:28.
So siri danyuma okuchirika.
Tadi kuchusa.
There's nothing that changing.
I know big ya obyo.
Has to take them away, all of them.
Eba kulimba kusima kwa watu bagaenda basima ebya wandi.
People read scriptures.
Eba gamba.
And they say.
Atonda si.
Go where they are.
Na deri juru kati wali ba wali ginye.
Never change, no one will change the way.
Kitufu te wali wali ginye.
Yes, no one will shake it.
Na yeye ajitonda bwa gamba.
But he pray the way he says will shake it.
Yes, he
must. Praise Jesus.
Amen. Ye ajitonda yakugambi.
He breath that tells you.
Nje jinyenya.
I will shake it.
Yakamba.
He said.
Yajitonda nemisinji jayo jirinyenyezebwa.
His foundation will not be shaken.
Eri omuntu enatanja jijja.
Oh, human being can take it away.
Na yee nyini yajitirawo.
Himself will put it in place.
Yakambi nza namalide nechikola.
I'm determined to do this.
Tulimu Yeremiya esule yakuna olinyirwa 29.
Jeremiah 4 verse 29.
Ekibuga kyonna kidduka. Oruo kuyogana kwabo abebagadde embalasi n'emitego.
Anti mumanyi bagenda kujja n'emitego.
No, they will come with the thickets.
Bayo olabuyozi mu kisero.
Just get from the baskets.
Mu miguwa gye baluse mu.
The ropes that made themselves. And they trust you to judgment.
Abajja mu kiwonvu ekyo wansi.
Get it from the valley down.
Looza mu bategeera aba.
I think you understand those men.
Bakulemberwa mu Abaddon.
They are led by Abaddon.
The
four majors, the four kings, who make up the fourth living creature, four living creatures in the second heaven.
Jeremiah 4 verse 29. Bali yingida mubisaka nebali nya kunyi kumayinja.
Mbaja kusokora yeyo.
From the rocks. Where you enter, the rocks have covered you down.
Sokora yeyo.
And they will
grab you from
there. Cover you in the empty space.
Remember,
when the world devastates and turns upside down, people in it will pour. You see where the planet Earth is? It will pour you full to the bottom.
Bottom
the bottom of the heaven down there. And the rocks will fall upon you. All the stars will be falling upon you. That life, I don't want it at all. I don't know whether you want it. You know, people on this world doing madness. They don't know what God has prepared.
Jeremiah 4
verse
20.
Nebalinya
kumayinja buli kibuga kirekeddwa so tewali muntu atuula omwo naawe bolinyagibwa olikola otya
alijja oligenda okulira uwe bakufumita mwe
edobo yes a hook within you. And they take you out. What does take you? Where they take you? And you begin to heading you for judgment. You'll be grabbed and robbed. You rob the things of God here.
You eat, you use everything.
Nothing like glorifying God, only eating and thinking there are hours. After grabbing, you will be grabbed on that day. They will not grab anything from you. They will hook you and take you away.
Yeremiya esule yokuna n'olunyiriri lwa 30.
Jeremiah 4 verse 30.
Naawe bw'olinyagibwa olikola otya? Newankubadde ng'oyambala olugoye olutwakaavu.
Nebuliba oyambadde lwa zaabu.
No matter what cloth you dress.
Bino bakabaka bibatudde
tudde. The kings which they keep seeking and the rich.
Babakoledde ebyambalo mu
zaabu. Made for them from gold.
Ukimanyi ndi abantu bambadde kakata ku byambalo bya zaabu.
People clothed clothing of gold.
Wuchaji kochali wala.
Maybe you are far.
Bakoze ng'oye nga nebuloje omuli oteruje.
Clothing even if you're burnt you can't be burnt.
Yeremia 4 olwasatu.
Jeremiah 4:30.
Ne wankubadde ng'oyambala olugoye olutwakaavu, ne wankubadde nga weeyonkya n'ebintu ebya zaabu, ne wankubadde ng'ogaziya amaaso go nga weesiigako eddagala.
Ng'okola bino ebi, osalako obusige n'owandikawandikako
by'oyagala.
You
know, like the demonic spirits in the
desert. You
cut off your eyelashes, you've written on something small.
Jeremiah 4:30. Wefulira bwerere omulungi.
But what is it? What is
it? You say you're wasting
your
time. You refuse to have the beauty of heart. Our beauty not to be only external beauty. But even inside the heart. People appear clean on the body and they have painted their lips on the mirrors. Beautify yourself. I don't see that. The heart is full of righteousness, which are wild.
Baganzibo bakunyoma banoonya obulamu bwo. Kubanga mpulidde eddoboozi ng'eri omukazi alumwa okuzaala. Obubalagaze obuli ng'omwoyo ng'obwoyo azaala omwana we omubereberye. Eddoboozi ery'omuwala wa Sayuni alaakiira.
You will begin to cry in the valley. And you will begin to struggle for breath. You are panting from there. You are trying to grasp breath.
And
you can't even raise your hands. And they beat you all.
And they twisted you
with the rocks.
If you don't die,
the pain there, do you know what it is?
Jeremiah 4:31. Ayanjala engaloze ngayogera anti zinsanze kakano.
And your
they are coming.
I have nowhere to run to. And they have beaten you. They have tormented you. They have twisted you with rocks and things. They have powered you down in the valley. They have
men
have dug you from the rocks.
They
throw you in the open fields. Now what is next? Leave me alone. And they can never leave you alone.
They'll
begin to pick one by one. They hook them and take them with their hooks.
You
go,
you'll
be there in darkness. As they take you, you don't see where you go. You see,
you reach
the street into Jerusalem. And you begin to get surprised and
wonder.
Beat you for admiring Jerusalem. How can you look at Jerusalem? Did you work for it? Did you seek for it?
And they brought me where? And
they beat you. Let me tell you, don't waste your time remaining that day.
You
must be among them who go to
heaven.
They will come with the Lord, they will go back with him.
The
church is confused today.
They
are into persecutions, false prophets, and the false Christ. They don't tell you anything. Get a miracle, do this. It wouldn't have been bad if we understood things of
heaven.
For you say, I've not refused giving them to you. The kingdom of righteousness, and these I'll add them to you. But that day will have no importance. That is like an addition using in life and serving God.
But the
devil has wasted your time.
He's
troubling you.
The
minister is stepping on them. And church is being trampled on the ground.
A
prophet made people faint. Foolish and vile prophet.
When
people fall down, he's walking on them.
Persecution
of the church, you think, how is it going to be? And they make you fast.
Church,
you are the one persecuted. Don't be the persecuted building. Now this on this day, they will rise, raise their hands, and their grasp people
breathing,
and the hand is weak to even be raised up.
Jeremiah 4:31. Kubanga meme yange ezirika mu maso gabasi.
You still have at your feet
your Lord.
But the murderers never leave you. Let us add more to you.
They
get you when they
are
grasped from the rocks. And you begin to
breathe
all well. And
the kids,
we are gathering you there. They leave you for what? Babylon is falling, you insist they remain in it. Now you have to share the portion of Babylon.
Jeremiah 5, verse
1.
Muddukane eruyi n'eruyi mu nguudo eze Yerusalemi, mulabe nno. Mumanye, munonyeze mu bifo byamu ebigazi, obanga munaayinza okulaba omuntu. Obanga waliwo n'omu akola ebyensonga. Anoonya amazima. Kale nakisonyiwa.
Naye yalabikawo ku
musikono. But did anyone appear on this earth?
Obanga aganoonya gwe bajjawo ne batwala.
But they will seek truth is what they take away.
Mukama atuzaayo wakasi kulwanga batuonoona.
Lord takes us home lest they corrupt us.
Okusinira ku lunyolo 18.
According to verse 18.
Yeremia isule yokutano olinyole 18
katandikole 17
from verse 17
olinyole 17 era balilia ebikungulwa byo nemmere yo
zayo ko waguru
Yeremia isule yokutano
katandikole
16 verse 16
Yeremia isule yokutano olinyole 18
5 verse 16
omufuko gwabwe ntana eyasamiridde. Bonna basajja b'amaanyi era balirya ebikungulwa byo n'emmere yo batabani bo ne bawala bo bye bandiridde balirya embuzi zo n'ente zo balirya emisabibu kyo n'emitiini kyo balimenyaamenya n'ekitala ebibuga byo ebiriko enkomera bye weesiga era naye ne mu biro ebyo bw'ayogera Mukama sirikomekkereza ddala gye muli. Awo olituuka bwe mulyogera nti Mukama Katonda waffe kiki ekimukozeza ffe ebyo byonna. Kale n'olyoka obagamba nti ngawe
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Yeremia 4:16.
Yeremia essuula ey'okuna olunyiro 16. Mubuulire amawanga, laba, mulaalike eri Yerusalemi ng'abakuumi abava mu nsi eyeewala. Nti ng'abakuumi abava mu nsi eyeewala ne balangirira ebibuga bya Yuda n'eddoboozi lyabwe. Bakyetoolodde enjuyi zonna ng'abakuuma ennimiro. Kubanga kyanjeemera bw'ayogera Mukama. Ekkubo lyo n'ebikolwa byo bye bikufunidde ebyo. Buno bwe bubi bwo kubanga bwa bubalagaze. Kubanga butuuka ku mutima gwo. Nti kubanga butuuka ne ku mutima gwo. Emmeeme yange n'emmeeme yange omutima gwange gunnuma munda mwennyini omutima gwange gweraliikiridde mu nze siyinza kusirika kubanga owulidde aye emmeeme yange eddoboozi ery'ekkondeere nga lirayye
ku lunaku olwo
on that day
obulumi bwa bujja atandikirawo
anguish will begin immediately
naye nga kyetwongedde okutegeera
what we've known among
nti ekiwonvu kino
that this valley
ekiyitibwa Magadon
called Magadon
kijja kugenda mu maaso n'okubaawo
it move on be happening
oluvannyuma lw'emmunyenye okugwa neziva mu bbanga
eggulu after the falling of this stars from the firmament of the heaven
then n'ensi okuvaawo kwazi
and the passing away of the planets
ekirisigala eno wansi ano wansi
what will remain down the bottom
ekiwonvu ekyo kiyitibwa
valley
Magadon.
All the Magadon.
Get us some more.
Read Revelation 16.
Today, yoko.
Let's get back.
Kubikura esule kumi no mukaga. Olunyiriri ore kumi. Ore kumi ne nya.
Revelation 16 verse 14.
Kubanga jemizimu jabaluwale. Ejikola obubonero. Ejigenda eri bakabaka b'ensi zonna okubakunganya eri olutalo. Olw'okuluna ku olukulu. Olwa Katonda. Omuyinza w'ebintu byonna. Laba, njikyanga omubbi, aweereddwa omukisa atunula, n'akuuma ebyambalo bye, aleme okugenda obwereere, era baleme okulaba ensonyi ze.
Ndowooza otegedde ebyambalo ebyo.
You've understood those clothings.
Mukubikulirwa satu.
Revelation 3.
Esuula y'okusatu olunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga paka abiri.
Revelation 3.
Weeyibaalira ku byambalo bino eby'omubiri.
16 to 20, don't claim and think of the physical clothing. For Revelation 5. 2 Corinthians 5.
It shows
you a body from heaven you have to be clothed. Even the clothing from the works of righteousness which you must keep.
For
it tells you it comes like a thief.
It told
you why it is coming like a thief. Because of the ways of the angels of the Abaddon. They will come from the peace of hell. And their actions. And the darkness which will be.
To say it
comes like a thief in the night.
Yes,
praise Jesus.
Mm-hmm.
You are highly blessed. You have kept your clothing. And they are righteous and holy.
That
you have the light of the word of God.
For
you will be taking the rapture. Meet the Lord in the space. Enter the city of God. Jerusalem of heaven. Where judgment will be happening.
Where
we shall sit judge angels and the evil ones.
We'll
cast in the lake of fire. It begins from the altar of God.
Which
in the center of the city. In the midst of the cherubims.
We
are Revelations.
Revelation 16,
verse 16.
Nejiba kunganyiza mu kifo ekiyitibwa mu Rebulaniya Kalumagedoni.
Yes,
praise Jesus.
Magadon.
A Magadon. Is that valley? They expect the battle to roam very well. But the problem they have, they don't know they will reach there where they appear. How? And they are so sick they can't even raise the finger of themselves. The place they can go in the battle is very wrong. It's to calculate a battle where you're going to be highly in famine and hunger.
And you cannot
even fight for you have no strength.
Where they
calculate the battle to start fighting,
they
fight the last battle to enter heaven, they will be too sick.
Revelation 16
verse 17.
Orom nti owo musanvu nafuka ekibyaki kubanga edobozi dene liva mu yekalu.
Liva wali mu Yerusalemu
ekyomu. Comes from Jerusalem of heaven.
Awo basubirire ekigambo ekyo.
That's where this one is expected.
Malaika oli owe ekibya ekyomusanvu.
The angel of the seventh bowl.
Revelation
15.
Onyolisoka.
Verses 1.
Ajja kuba ateye He
will be saying, bring them in the lake of fire. Where they expect to fight so much. They are going to hook them like with hooks.
Revelation 16, verse 17. Muntebe y'obwakabaka nga lyogera nti kikoleddwa ne wabaawo okumyasa n'amaloboozi n'okumwatuka
wali mu Yerusalemu
at Jerusalem
okumyasa n'amaloboozi bijja kubeera
the thundering will be
awo nga tumanya babaleeta kati
and we know they are bringing them now
tandika okwetekeka
mu ntebe to prepare in our feet
nga ajagamba kimu kikoleddwa bannaye
say one thing it's done
abononyike kasera bakibweo
before it's the temp be wiped away
nga atudde wali mu ntebe
y'ekisa
dawo mu centrum
Yerusalemu
kwetu
uli Yerusalemu
eky'omuguru
Yerusalemu of heaven I speak of
nsaba ubeere mu kifo
ekyo I pray you'll be in that place
Yesu yebazi
praise Jesus
tota bwanyizibwa na mulembe guno n'ensi eno
n'ebigirimu come by this world and its fullness
kuba ebijja okuddirira ku nsi eno
sibya come next on the earth will be easy
tuli mu kubikira sura ya 16 n'olunyiriri lwa 18
Revelation 16 verse 18
ne wabaawo okumyansa n'amaloboozi n'okumwatuka ne wabaawo ekikankano ekinene nga ekitabangawo kasokedde abantu baba ku nsi ekikankano ekinene ekikulu bwe kityo n'ekibuga ekinene nekyawukanamu ebitundu bisatu n'ebibuga ebyamawanga nebigwa
ndowooza owulira engeri gye bikwataganamu
I think you hear how they connect
ekiwonvu kino akaseera k'okutondebwa kwayo
the timing of the creation of the valley
ekibuga kyemuyita Dubai
the valley the city you call Dubai
ejja kwawukanamu emirundi esatu
it will be separated into three
ekibuga ekijja okuba nga kisinga mu kaseera
it will be the greatest city in that moment
emirundi esatu jukira
three times Remember, it's on an island.
They'll
cut it in three.
Even
cities of all nations will be joined on.
They
that trusted
in you.
I have a city that I call you in heaven, you will refuse.
Let
me crush your cities, and you know there are no cities.
The Dubai they are
built with skyscrapers, tall buildings, as if they are bent and they are swinging.
We'll
cut it in three. All the rich have taken money invested there.
Things
connect to the Bible if you read them. Let's see tomorrow connecting.
We will
know the valley of the book of Joel, chapter 3.
The valley of decision.
They'll show us this valley of decision.
The
valley of deciding who serves God and who never serves
him.
The righteous and the unrighteous. God bless you. Thank you for coming.